abasajja nembafisa bwenasala wekikole bwekyo abanvu mambo neragabiki nagamba baana bannabwe musule kwekyo ebyange gwe nali mbikuumira mazeera ne musigala mulinde wedding day asuubira ntyogenda kunziba nve kuno waliza okusema kwana wedding day mwana wange mwagala na buli kalungi kendabye ebbali akasaanira okumufuna kutuuyana alina buli mukazi kyayo yosisinkana alina ebyenjawulo ebimuliko weyagala okumumanya kalira ayagala okumuddusa otaliya balitukululira ku kaliba ekintu lavu kyenyu mwawulira mulengera erira endozole
nambikiza
ono bannanga agenda
kunzisagasaga
amaaso gonna nenga gonza
kunzambikiza
Kama vita tutakuwa pamoja.